kimpaju undo beliye aloka loka mugwene ni kimpaju undo beliye aloka loka mugwene ni kimpaju undo beliye jagene jujaju jagene jujaju jujaju de pale jagene jujaju jagene jujaju jujaju de pale
tisku taku agogine tie umira tisku taku agogine tie Jani meda pidu yen cheke Hatimu iu Mashubinu kubandu gola kutu gola Akele iu Ai Ingisa mia moja Ingisa mia mbili Ingisa mia tatu Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kiria lut Kengu podu lut Tauki odi lut Itenze se lut Kiria Kiria lut Kengu podu lut Tauki odi lut Itenze se lut Kiria Kiria Nyanga 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 binyengi binyangi Nyanga 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 binyengi binyangi
Embene dubire ikalo kumwanjo biparo chendiri gibire divu tongulo
yangu ngamu bedini kimkazo undo bedie yangu ngamu bedini kimkazo undo bedie aloka loka mu bedini kimkazo undo bedie aloka loka mu bedini kimkazo undo bedie yakene jujaju yakene jujaju jujaju de pale yakene jujaju yakene jujaju
Pio pio lembe bisendi hey ai 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 ingisa 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 mia moja ingisa mia mbili cheke che we aha ai 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 adi cheke yes eh kapieta kawala eware Kapieta kawala Sumbu lobo lunya kwa rusumi ya kimi Bizunga zunga Wiki lo
kimpasho undo bedie Nangulwa mubedi ni kimpasho undo bedie Aloka loka mubedi ni kimpasho undo bedie Aloka loka mubedi ni kimpasho undo bedie.